inkuru ivuga ibyabaye mu mibereho. Niyemeje kuba umusirikare wa Kristo. Byavuzwe na Demetrius Saras. Amasasu yavuzaga ubuhuha impande zose, maze nzamura igitambaro cy'umweru buhoro buhoro. Abasirikare barasaga bantegetse kuvaho nari nihishe. Nabegereye nikandagira ntazi urutegereje. Ariko se byari byageze bite ngo ngere muri ibyo bibazo? Navutse mu mwaka w'1926 nduwa 7 mu bana 8. Ababyeyi bacu bari batuye mu mudugudu muto wo mu Bugiriki wa Karitsa. Mu mwaka w'1925 ababyeyi banjye bari barahuye na John Paparizos wari umwigishwa wa Bibiliya urangwa n'ishyaka, akaba ariko abahamya ba Yehova bitwaga icyo gihe. Ibyo John yabasobanuriye byabakoze ku mutima, maze batangira kujya mu materaniro y'abigishwa ba Bibiliya yaberaga mu mudugudu w'iwacu. Mama yizeraga cyane Yehova, kandi nubwo atarazi gusoma yakoreshaga uburyo bwose abonye akageza ku bandi ibyo yamenye. Ikibabaje n'uko data yibandaga ku makosa y'abandi, bigatuma acika intege akareka kujya mu materaniro. Nubwo njye nabo tuvukana twubahaga Bibiliya, twarangazwaga n'ibinezeza. Mu mwaka w'1939, igihe intambara ya kabiri y'isi yose yayogozaga Uburayi, hari ikintu cyabaye mu mudugudu w'iwacu turakangarana. Mukuru wanjye wo kwa data wacu witwaga Saras Nikola wari uherutse kubatizwa yasabwe kujya mu ngabo z'Ubugiriki. Nikola wari ufite imyaka 20 yababwiye ashize amanga ati, sinshobora kujya ku rugamba kuko ndi umusirikare wa Kristo. Urukiko rwa gisirikare rwamukatiye imyaka 10 y'igifungo. Ibyo byaratubabaje cyane. Igishimishije nuko mu mwaka w'1941 ingabo z'ibihugu byishyize hamwe zinje mu Bugiriki, maze Nikola agafungurwa. Yagarutse Karitsa, mukuru wanjye witwa Elias amubaza ibibazo byinshi kuri bibiri. Nateze amatwi nitonze ibyo baganiraga. Nyuma yaho njye na Elias na mushiki wacu witwaga Efumorfia twatangiye kwiga Bibiliya no kujya mu materaniro y'abahamya. Twese twiyeguriye Yehova tubatizwa mu mwaka wakurikiyeho. Nyuma yaho abandi bana bane tuvukana nabo babaye abahamya ba Yehova. Mu mwaka w'1942 itorero ry'i Karitsa ryari rifite abasore n'inkumi bagera ku 9 bari mu kigero cy'imyaka iri hagati ya 15 na 25. Twari tuzi neza ko twari hafi kugeragezwa. Igihe cyose byabaga bishoboka, twigiraga hamwe Bibiliya, tukaririmba indirimbo z'ubwami, kandi tugasenga kugira ngo kwizera kwacu gukomere. Kandi koko twagize ukwizera gukomeye. Intambara. Intambara ya kabiri y'isi yose irangiye, abakomunisiti bo mu Bugiriki bigometse kuri leta, haba intambara ikomeye. Inyeshyamba z'abakomunisiti zahatiraga abaturage kwinjira mu gisirikare cyazo. Zateye mu mudugudu w'iwacu, zishimuta abahamya batatu aribo Antonio Tukaris, Elias nanjye. Twazisobanuriye ko tutagira aho tubogamira kubera ko turi Abakristo. Zaradushoje dukora urugendo rw'amasaha 12 zitujyana ku musozi wa Olympus. Tugezeyo, umusirikare mukuru yadutegetse kujya mu mutwe w'inyeshyamba zari zigiye kugaba igitero. Twamusobanuriye ko Abakristo b'ukuri badafata intwaro ngo barwanye abandi bantu, ararakara cyane atujyana ku mujenerali. Nawe twabimusobanuriye, maze aratubwira ati, ngaho nimufate indogobe mujyane inkomere kwa muganga. Twaramubajije tutubwo se niduhura n'abasirikare ba leta ntibatekereza ko natwe turi abasirikare? Yaratubwiye ati, noneho mujye mugemurira abari ku rugamba. Twaramubajije tuti, none se umusirikare mukuru nabona dufite indogobe akadutegeka kujyana intwaro ku rugamba? Uwo mujenerali yabitekerejeho cyane, maze aratubwira ati, noneho mujye kuragira intama, mujye muguma ku musozi mwite ku mukumbi. Icyo gihe twumvise umutimanama wacu utaducira urubanza, twemera kuragira intama. Hashize umwaka, mama yararwaye, maze Elias yemererwa gusubira mu rugo kugira ngo amwiteho kuko yari n'umupfakazi. Antonio nawe yaje kurwara ararekurwa. Ubwo nasigaye njyenyine. Hagati aho ingabo za leta zagendaga zisatira ingabo z'abakomunisiti. Abari banafashe bahise bahungira mu misozi yegeranye na Albania. Tugeze hafi y'umupaka, twagoswe n'ingabo za leta. Izo nyeshyamba zahiye ubwoba zirahunga. Nihishe inyuma y'igiti, ari naho b'abasirikare navuze ngitangira bansanze. Igihe nabwiraga abo basirikare ko nari narashimuswe n'inyeshyamba, banjyanye mu kigo cy'abasirikare hafi y'Iveroia, ari wo mujyi wa Beroya uvuga muri Bibiliya. Mpageze, bantegetse gucukura imyobo abasirikare bihishamo. Narabyanze, maze umukuru w'abasirikare ategeka ko bajya kumfungira ku kirwa giteye ubwoba cya Makronisos. Ikirwa giteye ubwoba. Ikirwa cya Makronisos n'ubutayu butagira amazi, kandi izuba ryaho riratwika. Kiri ku birometero 50 uvuye ku mwaro wa Attica wo mu mujyi wa Atene. Gifite uburebure bw'ibirometero 13 n'ubugari bwa metero 500. Kuva mu mwaka w'1947 kugeza mu 1958 hafungiwe abantu basaga 100,000 hakubiyemo abakomunisiti n'abakekwagaho gukorana nabo abahoze barwanya ubutegetsi hamwe n'abahamya ba Yehova benshi bindahemuka. Igihe nahageraga mu ntangiriro z'umwaka w'1949 abari bahafungiye babaga mu nkambi zitandukanye. Nashyizwe mu nkambi itarinzwe cyane ndi kumwe n'abandi bagabo babarirwa mu 100. Twararaga hasi ihema ryagenewe abantu 10 tukariraramo turi 40. Twanywaga amazi mabi inshuro nyinshi tukarya inkori n'ibibiringanya. Umukungu n'umuyaga byaho byatumaga ubuzima burushaho kutubihira. Ariko nibura ntitwari tumeze nk'izindi mfungwa nyinshi zari zaragowe zababazwaga urubozo zigategekwa kwirirwa zisunika amabuye. Umunsi umwe nahuye n'abahamya bo mu zindi nkambi twarishimye cyane. Igihe cyose byabaga bishoboka twateraniraga hamwe ariko tukagira amakenga kugira ngo batatubona. Nanone twabwirizaga izindi mfungwa mu ibanga kandi bamwe muri bo baje kuba abahamya ba Yehova. Ibyo bikorwa twakoraga hamwe n'isengesho byaradufashije mu buryo bw'umwuka mu itanura ry'umuriro. Nyuma y'amezi 10 abasirikare babonye ko igihe kigeze ngo nambare imyenda ya gisirikare. Narabyanze maze banjyana kwa komanda w'inkambi. Namuhaye inyandiko igira iti nta kindi nifuza uretse kuba umusirikare wa Kristo. Komanda yashyizeho iterabwoba hanyuma njyana kuwari umwungirije akaba yararikiye episkopi w'umworutodoksi kandi yari yambaye imyambaro y'idini. Nashubije ibibazo yambajije byo muri Bibiliya nshize amanga maze arakankama ati mu mujyane n'intagondwa. Bukeye abasirikare bongeye kuntegeka kwambara imyenda ya gisirikare. Narabyanze maze bankubita amakofi n'inkoni. Banjyanye mu ivuriro ryo mu nkambi kugira ngo barebe ko ntavunitse hanyuma barankurura banjyana mu ihema n'abagamo. Abasirikare bamaze amezi 2 bankubita buri munsi. Nakomeje gushikama maze abasirikare batuma utwe bashaka ubundi buryo bwo kunyica urubozo. Bamboheye amaboko mu mugongo hanyuma bakajya bankubita ibirenge. Narababaye cyane maze nibuka amagambo yose agira ati muzishime abantu nibo batuka bakabatoteza. Muzishime kandi munezerwe cyane kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru kuko uko ariko batoteje abahanuzi bababanjirije. Matayo igice cya 5:11 n'uwa 12. Amaherezo nataye ubwenge sinongera kumva ububabare. Nagaruye ubwenge nsanga ndi muri kasho ikonje cyane nta mugati nta mazi cyangwa uburingiti. Icyakora numvaga ntuje. Nk'uko Bibiliya ibisezeranya amahoro y'Imana yarinze umutima wanjye n'ubushobozi bwanjye bwo kwiyumvisha ibintu. Abafilipi igice cya 4:7. Umunsi wakurikiyeho umusirikare ugwa neza yampaye umugati n'amazi ampana ikoti ryo kwifubika. Hari n'undi musirikare wampaye ibyo kurya bye. Muri ubwo buryo no mu bundi bwinshi niboneye ukuntu Yehova yanyitayeho. Abayobozi b'inkambi babonye ko batazashobora kumpindura maze banjyana mu rukiko rwa gisirikare rwo mu mujyi wa Atene. Urwo rukiko rwankati imyaka 3 y'igifungo muri gereza yari ku kirwa cya Iaros kiri ku birometero 50 mu burasirazuba bwa Makronisos. Turabizera. Gereza y'Iaros yari ifite inkuta nini z'amatafari y'umutuku ikaba yari irimo imfungwa za politiki zisaga 5,000. Nanone twari tuhafungiye turi abahamya ba Yehova 7 tuzira ko twanze kuwogama. Kwahuriraga hamwe twiga Bibiliya mu ibanga kuko byari bibujijwe. Twabonaga buri gihe kopi z'umunara w'umurinzi wari warabujanyijwe tukazikoporora n'intoki kugira ngo tujye tuziyigisha. Umunsi umwe ubwo twarimo twiga umucungagereza yatuguyeho atwambura ibitabo twari dufite. Twatumijwe mu biro by'umuyobozi wa gereza tugenda twiteze ko bari butwongerera ibihano. Icyakora uwo muyobozi yaratubwiye ati turabazi kandi turabubaha turabizera nimusubire mu kazi. Ndetse bamwe muri twe bahawe imirimo yoroheje. Twashimiye Yehova. No muri gereza kutabogama kwacu kwa Gikristo kwatumye Yehova ahabwa ikuzo. Nanone hari ibindi bintu byiza twagezeho bitewe n'uko twakomeje gushikama. Umwarimu wigishaga imibare wari ufungiye aho yitegereje imyifatire yacu maze atubaza ibirebana n'imyizerere yacu. Igihe abahamya bafungurwaga mu ntangiriro z'umwaka w'1951 nawe yarafunguwe. Nyuma yaho yabaye umuhamya kandi aba umubwiriza butumwa w'igihe cyose. Ndacyari umusirikare. Maze gufungurwa nasubiye mu muryango wanjye ikaritsa. Nyuma yaho njye n'abandi benshi twari duturanye twimukiye i Melbourne muri Australia. Aho niho nahuriye n'umukristokazi witwaga Janete turashyingiranwa tubyara umwana w'umuhungu n'abakobwa 3 tubatoza inzira ya Gikristo. Ubu mfite imyaka isaga 90 kandi ndacyari umusaza w'itorero. Kubera ibikomere nagize kera hari igihe mba ndibwa mu mubiri no mu birenge cyane cyane iyo mvuye kubwiriza. Nubwo bimeze bityo ariko niyemeje kuba umusirikare wa Kristo kurusha mbere hose. Urwandiko rwa kabiri rwandikiwe Timoteyo igice cya kabiri umurongo wa gatatu. Igice kirarangiye.